gawo lawol yabbirtongol le ngallure nde ka wawa yahede feyi saabi tuundi yimɓe le gomɓe le nokku o ɓuuri fuu donnoɓe lanaji ɗi fa yetto gaɗoɓe to awgal ka oɗo golle ana mecci ɗum en sanne
halnintide nayi
aranno jiya ana ɓutiga sanne fandere ma ƴaɓɓade ɗo yetto hello gongo maayo ngo ana tiɗno fa wala seeda gañol men hannden ñamarɗe heewi bangge maayo ngo ɗum naatike saabi jaati ɗum hewtino amen ñabbilaji yogaji ɗi sifa muɗum andaka metta sanne saabi o torra
kasafe abi to kantoro
oɗo kabaru goto mbimbuɗo jañeli ɗi woni ko taykete ɗe nokkule kewɗe le leydi amen ndi yoga e mabɓe ka won dabereji ɗi fii fewre majjum gawo sigu fa yetto mutti ɓe koliti wiɗe so kabaru o ana heddori ni mayogo nafa fu heɓatake muɗum kasen
min mi wawa feyiyarde kasin dien urbine o saabe tuuni ko ma telli maayo o dien urbine yargo muɗum feyi yaafa kasin saabi ɗana suuɓi sanne so a yii tuuni ko yippe telli maayo o a wawa yarde feyi dien ɗan ana fota duuɓi tati hannden min mi acci yarde dien urbine saabe ni tuuni
docteur mohamed salia sisé gonɗini ɗiɗo haalaji tuundi gondile maayo ngo ana wawi waddude ɓiɓɓe adama en si ñawuji kewɗi
ñabbilaji ko wawi heɓede ley yargon diyan tuunɗan misali muɗum yo keefi bonɗi de dogoji ɓuuɓal e nandal muɗum ɗi fuu ana wawi heɓede caggan yargon diyan maayo tuunɗan
kanankoɓe gomɓe le nokku o kañum en ka yimɓele gomɓe toon ɓe wonɓe suppi juuɗe yuba mahmoud mayga yo joko maire commune urbaine gaw
malheureusement c'est situé
ɗum ne metti famere sanne sa yimɓe ko hani hadde ñamarɗo yippede ley diannan ɓe jaati ngo yippata tuuni le diyan ɗan hitande fuu mede itta tuuni le gueyɗe ɗen ga ɗo e tawede fuu watti fuu a tawaɗen heewi tep batta majje feeso ɗum fitta fa laaɓe hannde janggon goɗɗo kasi ne waran tippoɗo
ñamarɗoe fini
tunke andanɓe kabaruji ɓiliɗe ha walu ka holti wiide kanankoɓe kumanɓe mairieji le nokku o hani hinnade golle muɗum nam holitiri wiide kanko ahmed sikou dialluka
yimɓe halfinama ɗi golleji laaɓdirgol nokkuyiɗen ɓeyde wattaɓe no wodiri saabu so nokkuto ñamaɗo yippete wala jamaɗo yaha yippe ñamaɗo bangge maayo o tawa fe welaɓe ga ɓena hani famitinede de kuteji muɗum ma so wala ɗum ɓe fiya dabiri hono neɗɗo foɗɗo ɗi golleji tongirte
mairieji kamɓe humanade golle oɗo holiti wiide wala bawɗe muɗum keɗoɗen faham kanko yuba mahmoud mayga joko maire commune gawo
joni torraji kewɗe anen le maire ngaji ɗi saabu maire on wala bawɗe sodde mobileji ko yaata yippe ɗe ñamarɗe mene maire amen jaati watti goɗɗo soodi beeni pamaro gawo ga ko ɓottata ñamarɗen ya tippe nokkuji yogaji gaɗɗu e tawede fuu jamaɗo fe goto muɗum le genni ni fawata ko mene ndi e golleji amen ni hono ko nayiri banggal lamtango nokkuji ɗe le genni
gawoni
so fayi hunde waɗaka le ñalaɗe garoɗe ka maayo joliba ngo fayi hunde ko nafata heɓatake muɗum noon holitiri wiide kanko ahmed sikou diallo yo dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe hawalu
maayo wala nokku to ñamarɗo jippe saabu so maayo heewi ñamarɗo jiyanɗan so heewi ana wawi waddude kuteji yogaji soni jamara acca yippude ñamarɗo le maayo o juuti ɓooyi fuu maayo uddan
micintinde tan wiide maayo joliba ngo woni e darde tatoɓa banggal njuundi le runde afrique caggal maayo nil kaye gongo congo jiyanɗan yimɓele heewɓe woni nawtortoɓe ɗum le golleji muɗum ñande fuu le leydi amen ndi honon awoɓe fa yetto gaɗoɓe demal nadu golliroɓe ɗum goɗɗum ko wawi waddude kura ɗo min kaddata e magasine amen kaalen haala ha walu mo fati yataralandini min jowti om sanne heɗade ɗum min jiye ko yontere warore ko